Zamba ku fast lane, zamba ku fast lane, dlala bitch. Dlala. Dlala bitch. Dlala. Dlala bitch. Dlala.
Ngenzeni? Ngenzeni? Kusonto ngabantu abaningi emhlabeni. Kusiseni, ngiyasi maphutha amaningi ehleleni. Emhlabeni, kusonto ngabantu abaningi ngithwaleni. Ngithwaleni. Ngenzeni? Ngenzeni? Kusonto ngabantu abaningi emhlabeni. Kusiseni, ngiyasi maphutha amaningi ehleleni. Emhlabeni, kusonto ngabantu abaningi ngithwaleni. It's my name.
Ngevizwa yami, nangetalente yami.
ngitshela ungokungithemba ikhona indlela ifuna ukulwelwa kuqangedolo ukhupha umthandazo thetha naye kuye yedwithemba bamba wethu semazulwini malipha kanye sigama lakho umuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe imithandazo iyasebenza imithandazo liyeza imithandazo iyasebenza imithandazo liyeza qinisela
Suzu, 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 Suz Ukujayivisa abantu, ngumsebenzi wami. Angithathi chance.
Ngabisono sami yini lapha emhlabeni. Abaphezulu yezihlalo nezinkulu zasemhlabeni abafumi. Gabi isono sami yini laphemhlabeni Abaphezulu yezihlalo nezinkulu zasemhlabeni abafumi Noma wenyukela indlela ibanzi ngifisukekela Kephuma emazulwini uthi mntanami kanukhalelani Kube khaya emazulwini bavumile
Bayabuza abantu
Back to business. Be my goya kapuka. Yeah, I'll be a boobie.
on my staycation. Wait the month, yes. The beat of gay time. In my reacts to visit. It was the yako. I'm a party by the visit. In my goy yako book. The Afria book pizza. On my staycation. Wait the month, yes.
Happy new day. namhlanje usebenzile wangaphela amandla nalezo thukuthuku zothando namhlanje sithola umvuzo sisuliwe lezo nyembezi ubekezela wakho namhlanje sithola umvuzo nokubekezela kwami namhlanje sithola umvuzo
Themba umuntu ngenhliziyo yonke uthi wena ungumjolo kanti ungumgobo Unika umuntu uthando lwakho lonke uthi wena ungumjolo kanti ungumgobo Uthemba umuntu ngenhliziyo yonke uthi wena ungumjolo kanti ungumgobo
Wena manje bayona ke
yonakele
awule inhliziyo inamanceba wena manceba yonakele
yonakele
weshalom Shalom, good shalom, good shalom, good shalom, good shalom, good shalom.
Wapeling like it's on with me. Indem nanu ngishimina uzongmana